मरना मत डालो ओ दिबू मलाप दो ओ मरना मत डालो ओ दिबू मलाप दो दंते दा कम दाहो ओ इंदा दा मसारो ओ दंते दा कम दाहो ओ इंदा दा मसारो रुफा कु समरे इलो हत ये नल उसुब dillo waqt wali wa tesa we low adagay san kaswa ben low anigo ku dahay wala low waliga xurriyad ku nolo rufa ku somare illo hada iyo nar cusub dillo waqt wali wa tesa we low adagay san kaswa ben low anigo ku dahay wala low waliga xurriyad ku nolo wayo wayo dowah ogayo murtimo waye taqad
I never listen to them, I just envision through them. Treat them like prison food, I'm running all my missions through them. They thought I had a limit, but then I went and did it. And now they won't admit it, legends always take a minute. As this a short pause while I'm growing like a farmer. Enemies better count on me to roll up for my nigga Sharma. I got my share of blame, all the pain that built my armor. There's one thing we don't need, cause we OD'd on all that drama.
Why you, don't wax ogaayo, murtimo waye, ka qaado aanu. Why you, don't wax ogaayo, murtimo waye, ka qaado aanu. Ha kufin, xogtaada nacab ha tusin, ha badsan, bad aad lahayn ha qusin. Ha qusan, wax aad lahayn ha misin, ha fadhiisan, kan xumaysan yuuna ku sixirin. Ha dhagaysan, ha wareysan, ha la qabsan. gumaysi waligin diida somali maanta mashiida shahiida dhalinyarada maala liida orta yaa dhay taariiba ma kafee nafta ma iiba nolosheenna ama nasiiba malakulmood isku dhiiba ma masiiba hadda dabiibo cil diida hooya ilin